Buno bubaka bwabo abayambi abantu ne babefulira ekisa kirungi nnyo nnyo n'abatajjukira bakikutamya. Ekisa kirungi nnyo naye maama kisudde bangi miteru kuba omuntu wa wano tayambika. Abalina ekisa bangi ne bakivaako ne bakiwummula nga bamaze kufuna na biwundu mu mugongo. Mbalugera ati akabwa keweeyolera ke kakuluma entega naawe okiroyola naye ffe kye tulizeze enduulu. Oyo omanye nti si byangu mukwana abantu bakoowa abantu yambanga maama bakyuka
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Abalina ekisa bonna bakoowa
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Abo be bayamba babefuulira
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Mu kisa kyabwe ge maziga ge bakaba
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Ekigambo kwefuula ekintu kwerabira
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Aba bantu bakyuka
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Omuntu bw'osanze ng'adooba nopangapanga mukole naye laba bw'akyuka n'akufuukira engo. Abalemeddwa emirimu bangi ng'eyamulemesa ye yamwereetera bangi mufubye nnyo okola ekisa ku komerero ne mufubye. Abalina ekisa bonna bakoowa
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Abo be bayamba babefuulira
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Mu kisa kyabwe ge maziga ge bakaba
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Ekigambo kwefuula ekintu kwerabira
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Ekyo bw'olaba abantu bakyuka
ebiwundu bafuna mu binyinyo.
Abantu bakyuka